dadkan deegaanka degmada Buurhakaab ayaa dhawaantood ka soo wareeyay inay noqon qur qaran xaaladda ciidamada iyo howlgalada ciidamada dowlad koonfur galbeed Soomaaliya ee ku wadaan degmooyinka aan dowladdu ku tirsan xaaladda guud boqolkiiba boqol ciidamadana howlilan ka tirgalaya qajaran waddaniga bulshada lagu hadalaa biilaan baahsan oo ku jirta deegaanka Buurhakaab laakiin guud ahaan howlgalka ciidamada iyo xaaladaasa oo noqosay xaaladaasa ayaan seeni waana guba gabaynay geekana wali aan seenay jamacada cabdiqure oo nimantii cadow ka ahay ka dhibaateen baawurta ee gobolka Hanjeed haddee baawurtina ku fasaxnay iyona farxad leelaa ilaa ceel bashiir uu qasala ka sheegay alxamdulillah waana hadda wali ka naganay degmada Buurhakaab.
Goradi tani way bani maqaalaha in Al-Shabaab fadhin ta jamaacada geedka isinseeteen marka goobtaasi hatay ciidankiina ka sugana mise reedahan kunaga teena iyo reedahan kanagade
qorshada wali haytay atab lambo ma kusoo waa qorshada wali haytay baawur iyo muddo haysteen oo ka dhibaateen shacabkii masaafurka ahaa jeetay maray yaa ayuun baawurtaas ku fasaxna iyo namarada meelo ku duguna lehaytay ana de kufariyan sidoo nimanta shabaabta naato wali aan yaray burcad nimay itoog nimay jidgooy masaafur dhibaatay u leegaan yari insha Allah ta'ala waan ka guuleysan oo baalta ku fasaxna adeeyoon yoba waqtiyo dambe roor leh min duurka bari
garadi markay lagu kooyay tan howlgalada wayba jartay howlgalo dhaqdhaqaaqyo suubiyaasan meela seedasan dibahan ku baasan hatana wayba marxaladii surmaase jugjug meela roog marka aranta muuqato to kalsoona dhaliyana hadii howlgalada iyo lankumir dhaliyahayna
may dagaalka boori ka faylayaa ciidamo saldhigii degan iyo ciidamo kale iyo isweeraasaas dagaalka dagaashal adkaado ka faylay shabaabna shanshani afarafara ay nasrat insha Allah ta'ala unina tumun tumay laba toba toba ciidamada dirana guudan shabaab hada geeka awoodo meel degan baa roogta marka dibaadaama iyo halka qof ee shacabka dibaatay oo shee boqol qof oo kan isku weelayaan bari go'aanka deernay iyo qaabkii oo dhagada hayna ciidamada dhagadaan meelo far ku tirsan sidii saldhigaan iyo isbaarahan taaloona sidii raabtoona jamaal Cabdiqure weelnay go'aankan
garadi marka markii la ku hadalo tan amaanka way baa deegaano fara badan iyo Al-Shabaab galanta ka hayta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku arimayay marka qorshigin ayaa in deegaanadaasi galantin reed han galan
insha Allah ta'ala galantaan in reed han galan shakaba magliyaan oo bilaayar wala ciidamada iyo awoodun iyo dawladnimada baade oo shaqadaha inoobo oo deegaanadaas galantaha karnaa shacabka oo dulqaadna nimanta cadawga oo diilaawayaalka ah oo umada dhibaatay ah ayaa uma ka shakiyo in galantaan ha galay si degdeg ah insha Allah ta'ala
qoradi ciidanka Ethiopia ee howlgalka qaybta ku ah oo isin aata garab ku heelahaytan way baa nima qala in deegaano horlay oo ku been deegaano way ka jarana xayiraad idin xoogan ka jarta ba dhibaatooyin idin xoogan la ku sheegay oo Koonfur Galbeed Soomaaliya ku tirsan marka taasi muuqato in kalsoona darar shacabki iyo galyahayta hadii shacabki iyo dhibaato xoog leh arantaasi ka qaban marka kalsoonanta la ag shacabka galadood
walaash ciidamada Ethiopia walaalaha amni Soomaaliyeed ee soo deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya shaqada linka tiri galay ahay laakiin maamada oo jirta filaar gelgelishi kaaga ma go'do ee oo iska talana oo anka beerna ciidamada kala garabka aniga laakiin walaal awooday oo aan sheegna laakiin walaal shacabka aniga ciidamada aan iska duuganaano nimantu afla caariga dalka lama kooyna ulaadi arada la dhalay fikradii la qaldiyay la qaldiyay oo isku reebna walaa noqodaani walaa dilani wal xabsi geliyaan lay ku weelna ee muhiimada ma ciidan wiila ku bay natiijo ma sheego iyo hobkii rugana aan tuma sir ma dikii rugana oo baadan talana wal faa'iido la tan laakiin ka dowlad aan noor ku aan ka anaha noon ciidamadaas garab iyo awoodunno tan badata leh sheegna walaagi oo tuma oo noorade ka filnaana imeeliniba taalqa cadde ugu ka ajaanibtay ka jiraa la sheeg laakiin ka Soomaaliya meereey nimad tuna dibeega oo ku toosna go'aankaana waan umadna jirkaas horseena guudan Soomaaliya inay diidayte ka koonfur galay saraakiil aan ee ciidamada booliska gaarka ah go'na iyo toosan meel shaqo jirta si garab ka helaan
garad in ka dambeyn way ba jirtay cafis oo usafidi madwiinaga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee al shabaab ka idanay ee dhaqan galay cafiskaas jirtay wala ee dhakaal shabaab ku koy oo Hassan Deere
walaa intii madaxweena cafiskaas ka dhawaaqay ee wal farqo tiris ah ee oo hagali koy HDB jiraan laakiin inta uu madajo dooma gala xabaday galaasha ama dilka digsiyona dooma galaw madax iyo xabad kale leenaydaas insha Allah ta'ala ki afiska madaxweynaha aan fursadaas qaaliga ku qayb qaado ku tana zilona dhawaayna ki diidona insha Allah ta'ala wala qabay sharciga la waafajiyo.